Genie X Double Six.
Gina, another one. 10 over 10. I swear she drive me insane. She make it hot my life now. And I need papens in my side. Don't wake me up. Niki wa ni me lala na. Adasi mu uzi pike na. Ipi ge badai. I like a hot pussy. Meow meow. If you touch it, I'll go pow pow. Nobody can book him. My girl. She only one for me forever, not now. Siku ya kwanza kumona nkaisi na pa. Akanitaza mozoni nkaisi ukicha. Nilivyo simama nguvu ikaisha nkaka. Kama sumaku akanivuta. 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 Kama sumaku akanivuta. 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 Kama sumaku akanivuta. She make my heart go ding ding. You know I lie when she call me king. You never fuck or red zip panting. On her finger say the ring ring. Correct it. You never date her, date her. You never do like I do her. Don't think I'm poor. Don't pack a kobe. You never date her, date. You can't do like I do her. Don't think I'm poor. Mpaka kope. Siku ya kwanza kumona nkaisi na pa. Akanitaza mozoni nkaisi ukicha. Nilivyo simama nguvu ikaisha nkaka. Kama sumaku akanivuta. 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 Kama sumaku akanivuta.